duck on the track.
Kwanza dongo hili nalitupa, kisha lete bili na vunja chupa, wala soka fili minipo super, bada moja mbili stoki kapa, ukileta ukatili nina kuchiapa, bado nipo siri, ila mina vunja jasho, nasaka kiujasiri, ngoja nikupe mipasho, ngora mboto bungo temekesa nimechoka, chamono mizo bongo mbebe zege shike shoka, maswali najuliza kila moja lijanyoka, natafakari na najiuliza maswali vipi siku kidondoka. Mini toto tarisi siku shamo tapongoka. Maisha nyewe ukata, ishu za kunga hunga. Mshiko kikamata festi tumbo rigepunga. Ukipita kita, mgende mweti bao. Domana jikataa, shamo vina piga bao. Tena la kisigino na wacha kwenye mataa. Kinyoni na tema wino na cheki mabamba taa. Yo, na cheki mabamba taa.
Ayu patai, pakao chachawi. Nisipo teki wachango mezamaleo, haina patai. So come on, we'll cook a look at that.
Nashangaa kwa nini watu wananichukia, najiuliza vipi wengine mnanichunia, nikaja pata jibu mkwanja navo kamatia, kumbe nyi wazushi ugoli na uambia, riziki kila moja Mungu amepatia, vipi utake wasama kutaka kukamatia, ya kwangu yako vipi nani anafatiria, chuki nichukie ila loo yangu no. No staki unilishi, basi we mzushi, toka bushi. Utona kana cheza ila ndo live na kupa. Ukweli na kueleza kao nipendi saga chupa.
Kaka kakao chachawe, nisi mweteki wachango mesabaleo. Haina badai, lazimo kai. So kama wewe ukubali ukatai, ukubali ukatai. Kakao chachawe, nisi mweteki wachango mesabaleo. Haina badai, lazimo kai. So kama wewe ukubali ukatai.
Yangu ndo sukani, naongoza maisha yangu, na yako haifanani, lazima uone uchungu. Kwanza najitambua, pili nina uhakika, wewe ukinizingua nami na kufunika. Unionavyo sivyo nilivyo sivyo kabisa. Subiri dini wala siongozi kanisa. Nipo kama sipo, popote pale nipo. Mambo yangu simpo shamo na kula kiapo. Sipo kama wewe akili nataji upeo. Ukireta kiwewe
mnalipiza kwa keo.
Tambua haki ya nani usijaribu babake. Anayenibisha nani ajaribu aibike. Tena na kaza buti haijarishi kakimeo. Amini usiamini utakubali matokeo. Usicheze na mitembo utapasuka msamba. Sina nyota ya mrembo, we mrembo na kuona famba. Yeah, we mrembo na kuona famba. Where up?
Kayu katai, pakao chachawe. Nisi mwateki wachango mesambaleo. Haina badai, lazimo kai. So kama wewe ukubali ukatai. Kayu katai, pakao chachawe. Nisi mwateki wachango mesambaleo. Haina badai, lazimo kai. So kama wewe ukubali ukatai.
Yeah, shamo business. Yeah, and Salu. Baba Islam, wait up.
Ha ha ha.